matate umushishe wawe umukunde techere umwojeze kanda umujwekeje uyo mwe kwaramurebe amanye ngo niwe wamujweka umukundwa wamutu I'm waiting.